ndiwo pya padziko ndidzina ndimakupa ngitsakupa ngazinthu zina zimene zikadachita mwina wakadakhala wina hard boy coincides makuonetsa tsidya lina kugulitsa ntchito lukso aluyimbe nyimbo zamaphuzo alowe mbwalo ndi makrupe akazazifalaza zifupi fanzi zingopanga praise zongosangalaza 2b kuyiwala ndifendani kumwamba dzapindula chani access ya kumwamba sikuchuluka fanzi let only God be the name of sacrificing success yeah. Life pa camera when the mic living lifestyle ina kungochulutsa my legs kuma vanga zuko ila kuma feela zili night vaka kala dzuwa suma dziwa ubwino wa candle light uta kuyimba za mashubi spasi zata nanga uzi vela nanga yamba kuti fata kuyamba gangsta kusaka ukala liukata ulowa muiki mofuna ungoti sangalasa wanna be on the radio uwunika pa TV keeping hands dead kungoma nga CV nah Fugwa ya femba, kunyoza na just for money Wareshe mwara wine mawad plus Afili donti fans, koma fansi sila bada uga kala ndi maflasi Kuyi wala ndifendani Kumamba zapindula chani Access ya kumamba siku chuluka fanzi Let only God be the name of sacrificing Convest, yeah,
go No, 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 too busy Zofu na kublowa zima Dibata too busy La, la, la Funa kupanga zina ziti pasa busy
Dreams of pleasure